Whoa, yo, check it out, yo. Yo. This is the broadcasting live from the Islam. W10NFM still here. Radio DJ Jimmy Jesh, aka Wizzy B. Represent Tony East, yo. Check it out, yo. Represent, yo. QB Jimmy Jesh, yo. My color day, hey, you know my color day. So figure me kids, don't make me shindo, what to hey, hey. To just like pop, who else if you have to bongo, I do an A. To find my dad, who put in the tab, who put to fair play. Hey, yo, my color day, hey, you know my color day. To find me shiko, bongo me sigo, mamba, I'll spray. To find I'm zigo, mingi me shiko, wanga, I'm on gay. Na vito vitatu, when you get zabu, kepo, obo, mbe, la, 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 la. Minunte, haka, manda, wajashi, nifanya nini, niyapukane na kesi. Kesi, kwangu ni kubwa, makala te. Kamesha dunda, changa la chuma, nikifumuka, bongo, mapamba, yata mitumba, faster. Faster nyingi welesi kukidile umeumbuka shega funga buti chini maisha sugu kuya imiri upike upikiwe na mambo yako ya usudiwe kama naniwe wa ufamiwe ulete mawenge upewe kijiwe wowe utele machungu moja wapo viwanja niwe kosa moja tunoma bila mapene atutotoka radio DJ bila aibu wenye uwezo anatutosa kupata kwa kukosa kwangu mima sikini nije kutoka kutapiga mizinga miodinali na uwakika zigo ihambo na uzia masela kweli tutakimbia kwenye michongo mikini geto watu watali tutaishi makala tei. Hey, you know my color day. To pick up my kids, to make me shindo, watu hey hey. To just like pop, who else if you have to bongo, watu hey hey. To find my job, who can you tabu, go to fair play. Hey yo, my color day. Hey, you know my color day. To put the mishiko, bongo mishiko, mamba, I'll strike. To ban them zigo, make me shiko, anga, I'm on gay. Na vita vita, to find your zabu, kempo, open bay. Hey
yo, kikazi, mazi, kazi, dika, wangu, masela, pata isia. Bitchy boy, makini, dutu potati, utaishia, utakimbia, utakimbia. Faka tela uzia na wakati ukifika tafuja mwa mbele etia majembe mangapi ya matetia wangine viwanja wameshia maskani life ukiwa mtu kaukalia jama dunia mina uzio mina umbaya nimechanjiwa na pika na nguju na fasta mbeje shimi kosi na humiza lolikatiza usikuwa kiza kabali ambao beti ukita na ukileta mika mawe angala kichwa na kudedisha mama wezi ya chindumu sakundumu atulifumu masara tukiwa kona nyingi siyaga za buma sistadumu na tuponda hatuelewi sababu mapalianda wabangu bangu mabuzo sito pika na tafu chowa neya mbele makuzi wako faham tabu kupiga la dizamba sise mezala zalau
na wakilisho na mikendao shenge na chada shitika zako sila gina kuminene paka chumbani kwa lete zako na kama makazi kwa tinidago kuhusu pamba hapa Chicago minuksi tena mikosi shenge struggle na bado utoke yasho shenge komando inapo kwenye mingi mapene mwaka na kula ado ado ole wani pige bao eski seki ote chao masipa tusoke mbele tuwakilishe kama nyelele nini wewe bwege tei mkipa utake gele mazela pata mapene fate fate tuanze mbele
makala tei hey you know makala tei to pige mikito mingi mishindo watu hey hey to cheza ipapu wosi fiatu bongo watu enei to fanya majabu kwenye nitabu kwetu fair play hey yo hey yo makala tei hey you know makala tei to pata mishiko bongo misiko mamba out straight to bana mzigo mingi mishiko wanga mongei na vito vitatu kwenye gazabu kepo obombe
hey yo hey yo makala tei hey you know makala tei nikipata visa unya mwezi na pige overstay teacher boy young katili ni mwanangu israeli washa yao cha cheka kichina te 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 kula na magwege wote aweze kanyo wawa isabu si tumeze mate tega mingo kia melodi dili kimeo oh no nori nori no majengini boka kulubuka ukiweka uja umbuka makonfu kama kala te kaka sakaja sakaja kijinjesh tupuke mipaka taka majata tuluke ukuta tata bata wakati maji ya ugoko watu wa medata kuma kuma sela sela na nukta nukta double seven imelipata tumekupata tumekupata wenye line wache peda wache hao wanaonyeta faster 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 wanajifanya wamelizika na nchi yao bongo kiyama mama eti chichanga toka nzisila za mkwawa hadikije kukomana na nile dama tembele ambawa kama malaika balisha mizuka unya mwezini gobele kwa padi fusha ubani watu kija uyo kija uyo watu kija uyo kija uyo pasha Azam Quest Medes Dot milango zao niswa wakati mazuzisha mwendo tuwa the DJ ile kichina style yetu mizuka yetu maje gini kama wa China zap china china zap china china hu ha zap china china zap china china hu ha ayawe ayawe chama kilevi chama kilevi ayawe ayawe lina moja lina moja ayawe ayawe we upu miganga de you know makala seri maje gini hey you know makala seri
Makala Teddy, hey you know Makala Teddy. To pick up my kids, I'm making me shindo. Watu hey hey, to just like pop, who else if you're too bongo? Watu hey hey, to find my job, who can you tell? Who can't you fair play? Hey yo, Makala Teddy, hey you know Makala Teddy. Kaga mishiko, bongo misiko, mamba au stray. Tabana mzigo, mingi mishiko, wanga amongei. Na vicho vitatu, kwenye gazabu, kepo obumbe. Ayo, ayo, makala tray, ayo, no makala tray. Tupige mikito, mingi mishindo, watu, ay, ay. Tucheza ipapu, wosi, fiatu, bongo, watu, enay. Tufanya majabu, kwenye nitabu, kwetu, fair play. Ayo, ayo, makala tray, ayo, no makala tray. Tabana mishiko, bongo misiko, mamba au stray. Tabana mzigo, mingi mishiko, wanga amongei. Na vicho vitatu, kwenye gazabu, kepo obumbe. Ayo, ayo, makala tray, ayo, no makala tray. Tupige mikito, mingi mishindo, watu, ay, ay. Tucheza ipapu, wosi, fiatu, bongo, watu, enay. Tufanya majabu, kwenye nitabu, kwetu, fair play. Ayo, ayo, makala tray, ayo, no makala tray. Tapata mishiko, bongo misiko, mamba au stray. Tabana mzigo, mingi mishiko, wanga amongei. Na vicho vitatu, kwenye gazabu, kepo obumbe. Ayo, ayo, I have you on the stage stronger. My people from 2018. Revenge, yeah. Check it out, yeah. Suke Chile, yeah. Kay Clue, yeah. Nico Bata, Nam Sai, yeah. Ready Shot, yeah. J.H., yeah. Shega, Wheeler, yo, yo. Kevin, Nam Sai, Mr. Gangly, Teacher Boy, yeah. Whoa, whoa.